ntyo njagala saba onsonyi we nalwawo sali wakukwagala kuba nali mmanyi olina ky'onnoonyako abaguna omulembe banoonya simbi na bintu wandaga omukwano wawatalina sente kwagala kuba onjagala kuba omalago kuba oli mulungi amazima ondaze njagalizo ndaze osobolo ndaze ntyoli mawuzu kwagala kuba onjagala kuba omalago kuba oli mulungi amazima ondaze njagalizo ndaze osobolo ndaze ntyoli mawuzu sali bulungi lwe wanjagalira nalimanyi kuswaza nalina kagoye kange kamu nakoze ekiro emisana nenyambala wete wafa kwebyo walengera mu maaso naddamu amanyi bwe wayogera nti me tulituka guno omukwano gundaze sirina kuguleka bwentyo nze nina kukwagala kukwagala ebyaffe bitukirire kwagala kuba onjagala kuba omalago kuba oli mulungi amazima ondaze onjagalizo ndaze osobolo ndaze ntyoli mawufu kwagala kuba onjagala kuba omalago kuba oli mulungi amazima ondaze onjagalizo ndaze osobolo ndaze ntyoli mawufu guno omukwano gwandaga tegulina bukusa tegunoonya byago tegweyagaliza katika mbele nawe saba obele nange ijo kwagala kuba njagala kuba omalago kuba oli mulungi amazima ondaze njagalizo ndaze osobolo ndaze ntyoli mawufu kwagala kuba njagala kuba omalago kuba oli mulungi amazima ondaze njagalizo ndaze osobolo ndaze ntyoli mawufu omutima gwe simaga